tukiwa tumetulia pamoja na mashujaa wa zamani, tukimwimbia aliyetukomboa, tukimsifu hosana haleluya, ah, ah, haleluya hosana.
Every to you is Holy God alone can make your life shine. Holy God alone a friend who's so kind. Holy God alone will give you a peace of mind. Holy God alone give you the healing. Only Him is worth it to be praised. Only Him can raise you from the dead. Only Him deserve all the praises. Only God alone got the key to heaven. Holy God alone can make your life shine. Holy God alone a friend who's so kind. Holy God alone will give you a peace of mind. Holy God alone give you the healing.
Tukisimama kwenye kiti cha enzi, tukiwa tumetulia pamoja na mashujaa wa zamani, tukimwimbia aliyetukomboa, tukimsifu hosana haleluya, ah, ah, haleluya hosana,
hey, haleluya hosana,
haleluya hosana,
ni azana,
ah, haleluya hosana, hey,
babeti baloba kitru,
haleluya hosana.
Tutaimba na kusifu, tutaimba na kucheza,
hey.
Tutaimba na kurusha mikono na kupiga makofi, tarumbeta inalia, parapanda inabamba,
yeah.
Tutapiga magoti mbele zake hosana haleluya,
mm.
Ayaya, oh, oh, hey,
ah.
Yesu wangu,
yes,
pamoja nawe baba kitini cha enzi, wazee 28 wakusifu, makerubi maserafi wakuimbia, wakisema ya kwamba baba twakupenda sana sana sana. Oh, twakupenda sana baba, twakupenda sana, haleluya, haleluya,
yeah, yeah, yeah.